Look at exercise 2 in your book. Match the questions on the left with the answers on the right. Here are the correct pairings. A.
Mtoto huyu ni wako?
Ndiyo, yeye ni wangu.
B.
Chumba hiki ni chako?
Sio, ni cha Bwana Omari.
C.
Hoteli yetu iko wapi?
Iko karibu na benki.
D.
Wageni wenu wanakwenda wapi?
Wanakwenda nyumbani.
E.
Nyumba ya wazee ni kubwa?
Sio, ni ndogo.
F.
Vitabu hivi vitafaa?
Havitafaa.
G.
Utakwenda kituo cha polisi?
Sio, sitakwenda pale.
H.
Aliomba vyote?
Aliomba kimoja tu.
Listen to dialogue 2 again. How does Mohammed ask John and Alison what they would like to eat?
Je, mnapenda chakula gani?
How does Alison tell Mohammed that she would like rice and fish?
Mimi napenda wali kwa samaki.
Check that you know the word for children from Unit 1. How would you say to someone, what food do the children like?
Watoto, wanapenda chakula gani?
How would you reply, they like rice and chicken?
Wanapenda wali kwa kuku.